mwen safi
Hakuna matata
Kucheze sote
Hakuna matata
Kiswahili ndiyo lugha yetu ya Afrika Upende usipende utapenda kwa hakika Michael Jackson kaimba Kiswahili Lionel Richie kamfuata ni wapili Mukai hivyo hivyo siku zote kwa amani Maisha Afrika yatakuwa na thamani Tuimbe, tucheze, tuseme Kiswahili Supu ya uyoga ni tamu kweli kweli
Jambo Buwana. That's a song from a country in Africa called Kenya. You're listening to ICANN, and it's the International Dance Hour. Get your feet moving to this song from Cuba. It's called Caribbean Rhyme.
Margarita en flor, la puertorriqueña.